Vote for Eddie Gachagua Lungu.
Zedwalk.com.
And the Patriotic Front. Honorable Kampyongo. Professor Nkanduruo. Running mate for ECL 2021.
Kambwiri.
Kambwiri.
Shopping mall. Example, ECL shopping mall.
I'm a brother, see what's and support the rongo. See what's ever to support the rongo. I'm a youth, see support the rongo. It's all a chance and support the rongo.
Infumo bali shipela mafajero haya kuendela mo Nekushikulila mapalesi ya nyu Ba Edgar Lungu wabomba makosa unomwaka Umakombo ni bali vika menshi No kubika mapaipi ya masuwa Alikulile na mapolisi posti ya nyu the whole Zambia Zambia. Kani mulefu wa yensansa, kani mulefu wa mtende mu Zambia. Tienyi wose tubike amago kwa yesipariba Edgar Changwa Lungu, our president for Patriotic Front and the Nation. Tien tuisule amenso tushinkule na matwi. Iyo kampeni na malali bale mchaida ya bufi. Bale mshinge nche bata pa menso. Umuntunga tuwale chalo chespantanshi ni Edgar Lungu. Leke nyi uwato uteke. Bayama na bamwisho. Anko Pocha, UAO,
Dilolo Lolo, Lolo Mwezi ni Edgar Lungu.
Alewele la bo,
Kusha ngombo ni Edgar Lungu. Alewele la bo, Nako Centro ni Edgar Lungu. Aleweke la bo.
Patriotic Front, making every Zambian count, 2021 to 2026. Land is the economy, and the economy is land. Together we build a firm foundation. Now it's time to grow our economy. Edgar Changwa Lungu, PF for 2021.
Zedwalk.com.